what about prefer?
Yeah, prefer. It's been a while, ndi chitaratani, ndiko ḓirivho ndi dzule dzharatani, na pre ndi tshivuwa nga matsheloni, na poverty ndi sa ḓivhi ḓolwa hani. It's been a while, I've been grinding, hustling hard and that's mindy. Lokovhela ndo dzula tshiphazani, every step back, I'm aligning. Mutana wanga woṱhe zwino ndi mavhadzi, Venda ni nga rwiwa na nga ndadzi. Ndo nga vho ḓivhudza uri thi nga survive. Family first, nṋe ndo fara bonjolo, they call me. Broke days gone, can't harm me. Nṋe ndo fara bonjolo, it's on me. Na mashaka anga they know, nṋe ndo fara bonjolo, they know me. Ndo vula tshimakete gastronomy, nṋe ndo fara bonjolo, thi nga ṱongi. Na nṋe zwo tambula thi zwikoni. Cha do gungula no mo na bana batayo la madomboro bahanga na shengera bamboni kira chini tono paka motoro roha shamuno munji dawa majoro utonga rindo no fara bomboro chaya ni marikono achi korokoro nali bomzoro do it up toro ndezi do it as choro ain't no soro ndere tai che koro. Push the wheelbarrow and I used to go borrow. Ya fulobo aiko danga furodo. Nendo fara bonjolo, they call me. Broke days gone, can't harm me. Nendo fara bonjolo, it's on me. Na mashaka anga they know. Nendo fara bonjolo, they know me. Ndo vula chimakete gastronomy. Nendo fara bonjolo, tinga tongi. Na nezo tambula tizikoni.